Mungwangwa, me rudi te. Bad man.
Yes, man.
Jay, once again.
What a...
I still kiss, baby.
Oh, no. Mama, we... I... Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Pipi,
pipi, pipi. Pipi.
Itakupa tena, siseme kwa mama. Turudie tena, jua likizama. Itakupa tena, siseme kwa mama. Turudie tena.
Bad man.
Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po.
Uli, mama we, aye, aye.
Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi,
mama.
Pipi, pipi, pipi.
Itakupa tena, siseme kwa mama. Turudie tena, jua likizama. Itakupa tena, siseme kwa mama. Turudie tena.
Tukimalizana usintaje. Vitao vya umbeya usintaje. Vitu vya lawama usintaje. Je, 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 je. Tukimalizana usintaje. Vitao vya umbeya usintaje. Vitu vya lawama usintaje. Je, 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 je.
Uli, mama we. Aye, aye.
Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Pipi,
pipi, pipi.
Mungu wangu, amerudi tena.
Yeah, yeah.
Comic Slicer.